za radio mudatenguha ijwi rya Amerika. Imana ibari.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Gasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko w'ikiganiro muri sanga, ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru mu wa muri benshi mwicaye ku radio yanyu, muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi. Mwumva ijwi rya Amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha, hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Byose byatangiye uwitwa Hategekimana Vincent ubutuye mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro. Yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushikiwe Uwimana Selina, babunanye mu mwaka w'1994.
Batandukanye muri 1994 we yabaga kwa marume ni kwa posiyani ikarapa. Noneho tuje guhunga, we ahunga aturutse Karama aragenda, natwe turahunga turatatana. Noneho tuza kumva yuko umukobwa yaba arageze muri Kongo aho bita Bukavu. Noneho rero turategereza turaheba.
None se ninde wababwiye ko yageze i Bukavu?
Munatuma kwa jazu kafu ni muprofeseri wabaga ikarama mu mazu ya marume, aliwe wa muprofeseri.
Uwo ni muprofeseri wa mwigishaga?
Yari mwigishaga.
Ku buryo bishoboka kuba ariwe bajyanye?
Oya, ntabwo ariwe bajyanye, ahubwo we baje guhurira i Bukavu ngo agaruke kureba icyangombwa mu Rwanda kimuheshe uburenganzira kugira ngo abo bamuhe akazi, kuko nta kibazo aba arakoze mu Rwanda, kuko abantu benshi bari bakoze ngo zimusige mu gihugu. Ngombwa kuri kugira ngo bamuhe akazi ari uko buri muntu wese aho yari ari azana icyangombwa. Bahuye rero ahita amubwira ati niba ugiye mu Rwanda uzajye hahandi iwacu aho nabaga, banshyirire ino myenda, ubabwire ko ndano muri Kongo, nibaguha ubutumwa uzabunzanire mbire ko bari.
Hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mumubwire ko muri amahoro?
Twamwoherereje ariko umuprofeseri ntabwo yagarutse. Yaragiye ageze iwabo ngo asanga ngo hari intambara, ngo aho bari ngo asanga ngo bari mu. Ubwo rero dufite yamuhaye imyenda y'ikigaragazo yatwerekaga yuko twari tuyizi izatubera ikimenyetso ko ngo ariwe babonaga. Umuprofeseri wo nawe ntabwo yongeye kugaruka, na mushiki wanjye sinongeye kumubona. Ubwo byabaye ngombwa ariko twajya ku ijwi rya Amerika tufata umushakisha.
None Hategekimana, mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe?
Yigaga mu wa gatanu mukuru, ntabwo sobanukiwe imyaka yari afite. Yari ageze mu wa gatanu mukuru.
Wa gatanu mukuru mu ishuri rihe?
Yigaga kuri Centre Bernadette hari Save.
Wari ukiri umwana, birumvikana. Ariko iyo warebaga mushiki wawe mu maso, wabonaga ari umukobwa ubyibushye, unanutse, utohagiye, wabonaga ameze ate? Wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima? Wamubonaga ute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga?
Yari umukobwa munini uringana, utari muremure, utari na mugufiya, w'inzobe mwiza cyane, ufite amaso meza. Yari umukobwa w'inzobe mwiza, ufite ijuru ryiza, amaso meza, umukobwa mwiza rwose.
Uko amubonaga wabonaga hari ikintu cyamuhindutseho ku mubiri? Ndashaka kuvuga, wigeze ukeka na rimwe wase wigeze wumva hari umuntu mukuru bivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite?
Kubera ko Isave ku Isave Bernadette kwa kunda babikira basuzuma abakobwa, yaje baje kubona ngo afite inda y'ukwezi, baramwohereza arataha. Ariko kwa arazi ubwenge yabaga wa mbere mu kigo, baramubwira ngo azaze gukora ikizami cya nyuma cyo kumuhesha amanota, yiga agataha, kuko yabaga kwa marume aho ngaho, asiga agisava agataha akajya mu rugo. Yanatwarwaga n'umunyonzi witwaga Rushigajiki wa hari Isava.
Hategekimana Vincent, urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe. Kandi nongere ngushimire icizere uwagiriye ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe kumubona.
Imana izabagenda imbere namwe bagenda imbere.
Maze kumva tegeka Imana ambwira ko mushiki we yagiye atwite, nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru.
Ubundi we arambuye ati "Guna duhunga tujye iwanyu." Ati "Twigire iwanyu hagana kuri atureha Isave." Ndamubwira ntoya, numva ni mbere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda ibatwica. Ubu umwana aranga aranga aragenda, yewe ndasigara, usibye ko nasigaye nanjye nkarorongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana, niko gutandukana nawe yacika ukwezi kwanjye yewe nagiye nyuma.
Kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya?
Naje kukamenya ko yageze muri Zaire ngo akajya batanga ibiryo hamwe n'abafuru wa ruje. Bukeye rero noneho ngo haza abo bafuru wa ruje barababwira ngo nibajye mu nkambi barebe abana b'abanyeshuri biganaga, kuko yagiye yiga yarayigaga Isave. Yararangije umwaka wa gatanu, ashigaje uwa gatandatu segonderi ngo arangize.
Yari umukobwa uzi ubwenge.
Ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe. Araza n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo bagashyira hamwe bakajya babigisha. Bukeye rero ngo barapima ngo barababwira ngo hano muri Zaire ngo hagiye kuri intambara. Noneho barababwira bati nimujye nimushorere mu nkambi uwo bakundira ze tumuhungishe tumujyane, dore hagiye kubera hano ibintu bibi. Ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane, cyakora ngo baranze banze ubu mukobwa wanjye Feri na n'undi barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho. Ku buryo umuntu wabimbwiye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse,
bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe Selina Uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika. Ntibagiye mu ndege ku buryo Selina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ahandi nko muri Amerika.
Ku buryo bihari rwose.
None mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato, Selina uko wamurebaga nk'umukobwa wawe yari mu rugo yigaga ataha waramurebaga nimugoroba gufasha imirimo, mbese wamurebaga nk'umubyeyi wabyaye wabonaga nta kintu wabonaga kigutera amakenga?
Nabonaga asa n'uyifite, usibye ko itagaragaraga rwose.
Uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe?
Ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu aho mvuka bari biyemeje kumurihirira ishuri, kuko se yapfuye kera baramubemera kumurihirira, ariko nyuma baza kubyanga. Abandi babyanga ageze mu mwaka wa gatatu. Ageze mu wa kane baranga, bari baramujyanye ab'iwacu baza kumwirukana, araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera. Ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga, ati ubu koko nzareka ishuri njyaga kwiga? None se bigenze, yaje kunyibwirira ntakubeshya nk'uko mbajije. Ati mama ati njyewe ndumva ati nzashaka umuntu undihirira sinzareka ishuri. Ubwo rero ni muri uko ku nzu yanduye arayitwara, yewe niko nabivuze.
none
yo niko nabivuze kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona ariga amubaze se burarihirirwa nande ati ni umuntu ndihirira ubwo urumva ko nawe urabibona kurihirira umwana w'umukobwa uwawe siki urumva ko byagenderiye
ndabyumva none uko wamurebaga se wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoroga kwibarira nk'ameza ngahe
nabonaga ari nk'abiri cyangwa atatu
biramfashije cyane kubera ko ngusobanurire ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri ndimo ndashaka kureba
ucisho kubiri ntabwo ari byiza
ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ari we wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri 94 niba rero umbwiye ko muri 94 mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu birashoboka rwose ko ari we wabyaye muri 94 mu kwezi kwa cyenda kujya gushira nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we birakomeza byemfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona uw'Imana Selina ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Imana iguhe
umugisha Agasaro Kaburaga
amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira yimakuru atayatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ari we wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi uwo ni Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 1994 ari Bukavu muri Congo yahoze yitwa Zaire yabyaye umwana dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu amwita muri umunawe uwo mwana yarakuze yitwa Nadia Uwibambe atuye igikondo ya Kigali nimwumve uko Nadia byivugira
nabaye hariya mu SOS Kacyiru niho nakuze nishanga ndi njyenyine ariko nyuma ze gusohokamo muri 2012 babonye agafishe nabatijweho mbango muri Congo nari uruhinja simbizi kanditseho amazina y'ababyeyi papa hari handitse Nshutiraguma Innocent hama mama hari handitse Nyanzira Imakire amatariki y'amavuko ni mu kwa 1994 hanyuma nibaza niba naravutse muri iyi minsi ufite I Kigali wenda yari yafashwe wenda ari ahandi hantu hatari hagafatwa none ni gute wenda ntaba mfite famiye nkabura n'umuntu n'umwe imbere n'inyuma noneho umutante wandeze muri SOS ambwira ko ngo muri Congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpese ku mugongo noneho arantanga nsiga muri Suwezi ya Bukavu Chimpunda ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi ntamumunzi
uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka
oya nabo banyakiriye mvuye SOS yo muri Congo ni ukuvuga nabo nta kintu babiziho bamfashe mvuye muri SOS yo muri Congo ariko bamwe na bamwe twavanye muri SOS yo muri Congo kuko sinjye wavuyeyo njyenyine amafamiye hari abagiye bayabona niko nagiye mbyumva uko imyaka yagiye igenda noneho nsaba ko banshakira iyo fishe iboneka muri 2012 barashakisha baraheba niko bambwiye nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera Cyangugu ngera aho bita Nshimpunda ntanga amatangazo muri kiriziya yaho biranga niho naje kumva ikiganiro cyanyu amanda vuga na bambu yo gucika intege
komera
ndavuga reka nshakishe
birumvikana kuba umaze imyaka yose utazi n'ugufite ababyeyi nk'umwana n'ikintu cyumvikana ko kikuremereye ku mutima ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha uzamenya yuko uri umwana we atabonetse kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe uwo mwana wundi yakujyanaga i Bukavu biragaragara ko utaturutse kure ubwo rero nukuzashakira hafi aho ngaho muri Cyangugu abantu bo bari batuye Cyangugu za Kamembizo n'ahandi hafi aho ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku Gikongoro cyangwa se yibutare wamenya umugabo witwa Shuteraguma Inosa ndetse n'umubyeyi witwa Nyanzira Immaculate bashobora kuba bafite umwana batabonye igihe cyo guhiza n'aba haruzi bene wabo abavandimwe babo banyuhana ku ijuru ry'Amerika kugira ngo tubahuze n'umwana wabo Nadia ubibambe Nadia ninde waguhaye iri zina
ufite iyo fiche kandi yari mu kiratini nta nubwo yari mu Israeli cyangwa France yari mu kiratini ariko iyo urebe fiche nta utaba uzi ururimi urareba ukavuga uko biri ahantu amazina ahantu amatariki y'amavuko ahantu ababyeyi papa mama ibintu nk'ibyo
none
iyo fiche niko yari yanditse
none iyo fiche uracyayifite
fiche uko nagiye ngenda sinzi nagize gutya ndayibura ariko nasubira muri Israeli nabo bambwira yuko ntayo ariko urebye ibyo ni byo bintu by'ingenzi yari yanditse kuko nashatse na exemplaire yayo hariya cimpunda kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo uretse ko byari bitandukanye mu rurimi mbona ko ibyari ngombwa kumenya ari ibyo rero nakuyeho
iyo fishi uribuka ibara yari ifite
yari umweru yandikishe muri North Brown ifishi ya kera
nongere nibutse amazina yabo ni Nshuteraguma Innocent ni papa wawe nibyo byanditse ku ifishi hanyuma mama wawe akaba yitwa Nyanzira Immaculate nibyo bigaragara ku ifishi niba hari umuntu wabamenya yahamagara ijwi ry'Amerika tugakomeza uyu mwana w'umukobwa ubibambe Nadia ukomere abumva ijwi ry'Amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha no gutegereza ukomere.
Agasaro kaburaga
hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku ijwi ry'Amerika nshaka amafoto ya Celine Uwimana akiri muto aya Nadia Uwibambe akiri muto aya sekuru na ya nyirakuru maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru ntababwiye uwari we bahise bemeza ko ari umukobwa wabo
isano nyine irahari nabonye asa n'abuzukuru banjye ereza ni kera ni kera n'abasaza be bari ikigara aho ngaho bambwiye ngo babonye asa n'abana babo nanjye rero ndavuga nti niyaba mwoherezaga ifoto umuntu agahagarara n'amaguru ntagahagarara n'amaguru kimwe kiriya gice cyonyine abantu nahavuze
nasanze ari mushiki wanjye twonsi ibere rimwe tubanye nyirizina
ko warumaze imyaka myinshi utamubona wabonye atarahindutse niki cyakweretse yuko ariwe koko
urumva guhinduka yarakuze nanjye narakuze ariko isura ye nabi wacu turaziranye niko asa niko niwe rwo ntago byo mishikanye wone na maraso yanjye rwose
Nadia nawe namuhaye amafoto ya Sedine Uwimana ndetse na yasekuru na nyirakuru na banyirarume mubaza niba yabonye basa
uwo nabonye dufitanye ishusho cyane nuri ya Sedine kuri ya foto ya Nordbrun iga muri 3e primaire kuko nabifashe nyishyira hamwe na niri yafite ku gatabo ka banke ko muri Suez mbona ko nubwo imwe iri annual ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi naho umusatsi garukiye n'umutwe mbona ni terke ariko kuko nakuze ndambuka urasanga nawe ushobora kuba yararambutse kuko nanjye nigaga nko muri 3e primaire
ariko wamureba ukabona amurasa rwose
Murenda hariya nahise mbona yuko ariwe rwose
Agasaro kaburaga kabonetse
twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu Rwanda atwite witwa Celine Uwimana yashakishijwe na musaza we hategeka imana vise natugira ko ababyeyi be bitwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro uwamujyanye yo yasize hari handitseho ko nyina ari Nyanzira Imakurata naho ise akaba Nshutira Guma Innocent wabyaranye na Celine Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikweho umwana nk'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
Agasaro Kaburaga
ikumwe n'umukecuru witwa Nyanzira Imakurata ari hano kuri telefone akaba ari nyina w'umukobwa witwa Uwimana Selina tugishakisha hano ku ijwi rya Amerika nawe waduhamagaye ushakisha babyeyi wawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga Nshutira Guma Innocent na mama wawe akitwa Imakurata Nyanzira nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nibwira yuko nubwo bwose ntarabona mama wawe ariko nibwira ko nabonye nyogukuru wawe ndetse na banyokorome benshi amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka sinzi uwo ndi bubanze kubwira ngo musuhuze de campere ku mukuru wa mubyeyi we Nyanzira niba unyumva uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva musuhuze
Bravo. Ma pria.
Yes.
Hey. Yo. Yewe wamwana ni bibaza rwo. Bibaza no gushima Imana.
Komera. Komera Nadia komera ihangane
ndakumva mukecu
bravo bravo
amakuru yanyu bravo
bravo
imyaka myinshi cyane
imyaka myinshi cyane
No, let's say.
Eh.
Umubye iwawe ntuza haherere.
Oya. Ntabwo mazi kuko amazina yasize atanze, yasize atanze amazina yanyu.
Yeah.
Ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho shakisha shakije igihe kinini cyane. Ni hafi imyaka nka 20 niba ishize mbashaka.
Imyaka irasize wa mwana we.
Nuko rero ayo niyo mazina yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbiziho nibyo gusa.
Yego mwana wanjye
ndakumva cyane.
Urakoze cyane, Imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire bakurikire na nyoko bamenya Imana rwose ibikoze neza nawe ntamubona nkuko mubonye Imana.
Yego tuzabonana tuvugane byinshi.
Ukomere ukomeze ugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe.
Oya Venuste ni njyewe ugushima. Murakoze cyane.
Komera komera.
Humura rwose humura nise ko ariko bigenda humura Imana irahari.
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
winchiki ntegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
rero.
Ndifuza kubumvisha uko nyirarume Damascene Hagenimana utuye ikibagabaga muri Kigali yakiriye umwana wamushikiwe.
Aha. Wewe. Zicyo ngushimiye. Ura mwana ukwasa n'ifuranye niko basa. Urakoze cyane ubwo n'unzu uzamubona.
Guma kuri telefone nagira ngo muguhe umusuhuze mbere yuko muzabonana nagira ngo umusuhuze nawe gusuhuze. Yitwa Nadia Uwibambe. Nadia uranyumva? Ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa Hagenimana Damascene. Hagenimana Damascene isuhuza mwisho wawe.
Urawo mwana wanjye ndifuza kukumenya. Urakoze cyane. Ubu ungana iki?
Mukose ndanduza 27.
Aha, nibyo.
Kubera icyo uvuze ngo nibyo, hari icyo wari ubiziho?
Kibona nimbi yagiye nanze afite ayifatira muri Kongo nibyo kandi ni mu ntambara mu Kongo niwe, ni wacu nawe. Nakanje.
Kibona nabwo.
Ndimo ndahamagara abantu babwira ati muyoboke ijwi rya Amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura ubone abantu baboranye abantu.
Kuzisha kuvuga amase y'umwami abeho n'imiryango yanyu kuvuga pe.
Ibyishimo byawe birumvikana turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi rya Amerika. Nadia Uwibambe ndagushimye cyane. Komera. Muribuka ko undi musaza wa Celine Uwimana witwa Hategeka Imana vise nk'uko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushikiwe. Nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we.
Ubu iranejeje byapa nk'uko ntabona ikintu nafite ngo nitime numva. Ariko mufite Imana mani kimoko imbere y'Imana ndayishimye n'ivyamye ndarishimye nawe ubwo ndagushimiye binareze. Uzamwakira nawe ubwawe bizakugeraho rwose cyane pe. Uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere niwe marafu yacu ya ubuntu. Umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo ukamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamurema umutima kuko buriya nawe afite agahinda natwabara kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi.
Ni byiza, nongere ngushimire kuba warahamagaye Ijwi rya Amerika ushaka mu mushiki wawe w'Imana Selina. Ndahamya yuko nabazagiraho akaboneka niba yumva Ijwi rya Amerika, kandi ukomeze ugire icyo cyizere, ukomeze kandi wumve Ijwi rya Amerika unarikundishe n'abandi
cyane rwose. Umva reka nkubwize ukuri, nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo wumvise mvugira nk'imfura mwavuze gute, ndamubwira ati yewe nanjye nayitetse Ijwi rya Amerika mva asara Agasaro Kabuze uriya mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo gifite cyatubiri n'ingura basa anyakira neza wose ntacyo atapfa. Mama we rero akavuga ngo ukorera ngo Kigali ngo azaze kukurira
nibyo
ati rwose uwo mugabo yankumbuze rwose Imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yasegetswe n'agahinda kenshi kenshi. Ni umugabo, ni umubyeyi, ati mbese usibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni Imana yonyine babana nayo mu mutima we. Burya batumva ni mu Kinyarwanda ngo nta nkiba nini kandi ngo nta nkiba ntoya, ariko nzabishimise.
Murakoze, urwo rukundo rwanyu ni ryo shimwe rikuru, ndagushimiye cyane.
Yego dukomane kandi Imana ibarinde.
Agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni Celine Uwimana. Umuntu wese waba warakoze muri Croix Rouge ibukavu kugeza muri 97, waba warahageze muri 94, umuntu wese waba yariganye na Celine Uwimana muri Ecole Sainte Bernadette Save mu ntara ya Majyepfo hahoze ari Butare Isave, waba yaramubonye Burayi cyangwa se muri Amerika, aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we, abavandimwe be, umwana we Nadia Uwibambe, abuzukuru be bose baramushaka. Email yacu ni radio yacu @gmail.com.
rihuza abantu diaspora bavugana ku Ijwi rya Amerika. Agasaro kaburaga
tumikire na Akayezu Solange utuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, akagari ka Munanira ya kabiri, umudugudu wa Karudandi.
Nanjye shaka papa wanjye yitwaga Mukitema, ariko izina rye ni rimwe nzi, bambwira ko yitwaga Mukitema Dr. Mukitema, akaba yarakoraga muri pariki Akagira, akaba yaratuye muri house, ndi guest house i Gabiro.
Uravuga ngo mwaburanye muri 90, ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane?
We na mama ntabwo babanaga. Noneho biba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza, ageze imbere papa we namuhereza umwana we, noneho mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba arantwara. Mu kuntwara mama anjyana, mama ahita anjyana aho bita Nyagatare, kandi kwa mama wa mama hari kawangire ngo arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azika ariho umwana we. Amafoto yose ziko bari baramfotoye yose papa arayatwara. Aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye bamwitaguwa nege afite. Aramubwira ngo ntabwo azamuyeranira umwana uko byagenda kose azamubura. Muri icyo gihe papa yakabaye ashakisha, nibwo ngo hahise habanga intambara 90. ibaye sitaduhunga tujya nyakivara tugaruka 95 nari nyiri umwana mutoya urimo mu myaka 8 mama wanje kuko papa nitwabanye ku myaka 3 mama wanje haza umuntu ngaramubwira ngo yakoranaga na papa kukagera aramubwira ngo aracyariho
yavuze aho yari mu Rwanda yari hanze y'igihugu yari he
cyo gihe yari akiri mu Rwanda 95 cyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe yari akiri mu Rwanda ndamubwira ati umwana wa dokiteri uracyamufite mama arambwira ati si dokiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereza umwana we mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo bahana umunsi azaza ngo bajyane ngo anjyane amushyire uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunze dokiteri ababirigi bamujyanye nawe ukiri mu Rwanda none nkajya mbwira mama arantangiza ishuri nkajya mbwira mama wanjyanye kwa papa bajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i Kigali nkajya nyakubona wacu wari Nyagatare nkajya ku biro bya Kuruwa Ruje aho byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo nkasanga harafunze ngo nange itangazo kuko ngiye nkasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana n'iki nji Kigali rero muri 2013 ako mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe mujya mubaza famiye akambwira ko papa bari abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe
yigeza kubwira aho bakomokaga
mama naga ambwira nimba ari ku Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri hagati aracyecyanye ari nagahaza ariko ni muri aho hantu habiri
papa wawe Dr. Mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se harahandi yazivuraga
yego harahandi yazivuraga
aho ni he
yavuriraga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida Evinari Habyarimana zari ziri ngo niwe wazivuraga
nyuma y'intambara yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga kandi kazi
nyuma y'intambara ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye nge numvaga mwambariza mwashakishiza papa cyangwa enda bahita akiriho hakaba haboneye ko enda na bamwe muri famiye ye kuko iyo nabigutekereza kenshi nakore ko nyiri umwana ajyaga njye no kuri Kuruwa Ruje gushakisha ibyanjyagamo kenshi nabaga njye no ku ishuri banyirukanye naravuga ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko ginga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko nkunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye i Kigali mu bintu byatumye mva iwacu nkaza i Kigali naje njye kumushakisha
na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari impinja uyu munsi mukababona ndavuga ku papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwana yimuha
nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi rya Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Muvunyi Shadrack uri mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari ka Mbati ararangisha mushikiwe baburaniye mu ntambara yo muri 94
bo umuntu ndangisha ni mushiki wanje twaburanye muri genocide tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga Mukamugenzi icyo gihe ntabwo twaheruka kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho turimo turahumba tujya ahantu bita Igoma turaburana nyine ariko umuntu twavuganye watubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza
Mukamugenzi icyo gihe yari afite imyaka ingahe
bo yari mukuru kuri njyewe kuko icyo gihe njyewe nari mutoya nari mu myaka 5 itanu ni ine gutyo ubwo itanu yari itaruzura neza nyine ndetse turi kumwe n'ababyeyi tuburana gutyo nyine muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga
mugeze no kuri Goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo
nta muntu wigeze ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri Goma
bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu mama aramubwira ngo bahuye ngafite igishe cyarimo ararya agenda nk'abandi ariko andi maherezo ntabwo twaje kumenya uko byagenze niyo kugeze ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona abandi ijwi rya Amerika ndavugire nanjye reka nandike wenda nazamubona niko kubandikira
warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwabuzi ya mushiki wa mukamugenzi ngiye yuko ari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya Goma yamubonye hafi ya Nzuva Gitarama yamubonye he
ashobora kuba yaramubonye hagati ya Zarushashi na Nzovi navuga ko twe tukiri muri iyo ntara y'amajyepfo ya Gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za Kibumba muri Kongo.
Kishadraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga natwe
nge ndabashimira cyane kubw'ubwitange mu gitondo sinzi ijuru muzatura mu mwebwe rwose ntabwo nge nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira Imana ijye ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye
urakoze cyane
umva rwose ndabashimira cyane muri abantu bo kubaha kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
urakoze ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ijwi rya Amerika ni radio yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko Imana nibishoboza uwo mushiki wawe mu Kamugenzi ntabwo namwibagiwe mu Kamugenzi Imana izongere kamukwereka
Imana igomeze barindire ubugingo rwose
urakoze cyane ngawe ukomere
Agasaro Kaburaga
Bambogo Giselle atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gitaraga umudugudu wa Kabeza nawe arashakisha umuvandimwe
abanaga mu nkambi ya Katare i Kongo no kuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari nkiri umwana muto afite nk'imyaka 8 bo bari bakuru ari abasore kuko umwe yari yaravutse muri 75 undi yaravutse muri 77 noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe 96 ntabwo turongera kumenya amakuru yabo
abo basaza bawe amazina yabo ni ayahe
umwe yitwaga Kariko Mutima Diedone undi akitwa Sabuhoro Inosa bro narangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuze umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye ko wenda twabasha kubabona
aho yashakiye umugore ayo muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadoma aho ukavuga uti bari bageze aha
ni Masisi twumvaga bavuga ngo ni Masisi kuko twe twaje za Mugunga bo baciye ngo za Masisi ntabwo mbi
uwo ni kari ku mutima naho se Sabuhoro we yanyuze he
Sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nkaho bahuriye za Masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he
na ko nitwa Bambogo Giselle papa wanjye akitwa Nzabarirwa Matias mama wanjye akitwa Nyamegeri Philomene twakomokaga muri prefecture ya Kigali Ngari muri komine ya Rubungo sekiteri ya Ndera serire ya Kinunga ni ruguru y'umuhindi ruguru y'isoko ryo ku Murindi
none se Bambogo hashize imyaka makumyabiri n'itanu utandukanye na basaza bawe. Kuva icyo gihe cyose ntabwo wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse uravuga utereka mbashakisha, wabitewe n'iki niba ari byo byakugendekeye bite?
Ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbashakisha, gusa nakomeje gukurikirana kuri radio yanyu ku ijwi rya Amerika ngo Agasaro ngo na Gasaro nabuze sinibwo icyo kiganiro.
Na Gasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga, maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkari wenda ko nazababona, nuko ndavuga nti reka nandike. Ariko umutima yandufashije cyane. Mbega sinzi uburyo nabivuga, gusa uko baramutse bumvishije amakuru yacu bagerageza uburyo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo. Tugize amahirwe rwose niyo twakumva abantu babo ngo barahari. Mbega waboneka uwo ari we wese, kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu, ariko wenda ashobora kuba azi aderesi wenda ngo umugabo wanjye yari afite se witwa gutya na gutya, mwamubwira ko turiho twese, gusa n'abo ngabo twabuze. Gusa n'ababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho, wenda dukureho umutima tumenye ko ntabakiriho.
Ntucike intege ushaka Agasaro ntabwo arambirwa.
Murakoze.
Shaka Gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka Gasaro kawe uzakabona,
wicike intege.
Shaka Gasaro kawe uzakabona, shaka Gasaro kawe uzakabona.
Mukamana Clarisse utuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, umudugudu wa Gatare, arashakisha umusaza we.
Yagiye ari umwana mutoya, nanjye nari nkiri umwana. Amaze kugenda ntitwasubiye kubonana, ubwo tuwaruje yaje kuza kumurangisha nko mu 2000. Njyewe mba ndi umwana mutoya, baranyangira ko musubiza. Ubwo nyine mpita ndagenda, baramwaye ngo ninzane n'umuntu andeze ngo amusinye, ngo amwandikire. Ubwo njyewe ngiye kubabwira mbese nabonye ugenda kumusubiza, uguma aho ngaho ugeza kugera ku ijwi rya Amerika.
Uravuze uti yagiye muri Jenoside, hanyuma baza kumurangisha Croix Rouge. Yamurangishije hehe? Wabyumvise he byagenze? Ntabwo byumvikana neza.
Croix Rouge yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa Kamabuye. Ariko uko yasize hitwa siko hitwa. Bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya Amerika. Ubwo nahize uburyo bwose nahiga kuntu twavugana, ndakura birashobera, ndagenda ahantu kuri Haseri, ndababwira nkurikiranira ikibazo kuri Haseri, mbona biri gutinda, ngenda guhiga ku Croix Rouge ikorera. Croix Rouge nsanga harakinze. Ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo, n'ababyeyi babuze abana babo. Ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga, ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya Amerika. Ubwo umuntu nahise muhamagara ahita aransobanurira ahantu ndi buce kugira ngo mbandikire. Arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo, ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara.
None se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe Hakizimana avugira ku ijwi rya Amerika, ayo makuru yayaguhaye ryari?
Ayo makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu, ariko no mu 2006 naho narabyirushe bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya Amerika. Ubwo nibwo guhita nanjye ngo bamukurikirana.
Bamwumvise avuga iki icyo gihe?
Yarimo ararangisha umuryango bavuga ngo niba hari n'uwaba yararokotse yamumenye. Mbere nibwo twahise tubura na mbura kuntu murangisha, kubera narize inzira nasamo ndabibura. Ubwo nkaguma ncika intege bigeze aho ngaho. Sinzi ukuntu naje kuguma ngenda nyine biranduka bingiyamo by'umuntu w'umuvukanyi, kuko ni nanjye we njyenyine mpari. ubwo nanga batereka mwigisha mu bandi mwe wanye ndeko namwo
ndahamya ko niba Hakizimana nemeye Imana ariho akaba yumva ijwi rya Amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine Ngenda kera ni mu Bugesera
Segiteri Burenge Berire Senga Mugasantere bahitaga Nyabyondo yahita bimenya
Nyabyondo nayo yayimenya ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi rya Amerika mu twibutse
turabashaka ku bwisi mwana yanjye umva abantu babashaka bone benshi
nibyo ni byiza kumenya ko ijwi rya Amerika mu muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima
kuri Imana yanjye Imana izabaha amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukore ni byiza ni ukuri Imana ishimwe ni ukuri
urakoze cyane ngaho rero Clarisse Mukamana ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
Harundi witwa Mukamana ariko we ni Mukamana Jeanne d'Arc ari mu karere ka Muhanga murenge wa Nyamabuye akagari Karemera umudugudu wa Nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari Zaire ubu ni Republika ya Demokarasi ya Kongo
ari musaza wanjye nakurikiraga yitwa Jean Baptiste Nyondo ari turi imbandaka ariko ari ahantu bitaga Winjisiki niho twatandukanije ari mu masaha ya mu gitondo twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo
icyo gihe musaza wawe Nyondo yari afite imyaka ingahe
Nte nka 16 kuko njye nari mfite 12.
Hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwirimishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri 1977 mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongiye kumenya amakuru ye
oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbanda kanje narahagumye nahabaye imyaka ingahe kuva 1997 kugeza mu 2000 ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva nyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi yaseri yagendaga isana abantu ntabwo nigeze ntabwo yaje habe n'abantu wenda ubwo baba barabuvuye burazaziri bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musha nta gakuru nta biri byiza ko byaragejeje iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha umva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu ari yumva ijwi rya Amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kurahana adashobora kumva wenda ijwi rya Amerika nubwo mbinyujije ku ijwi rya Amerika ariko urumva iyo espoir iracyahari urabona iyo umuntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyumva bikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeza uvuga ngo uwo muntu arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenyeye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege nongere ngushimire kuba waragize ko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika
murakoze cyane ufite imbagize icyizere cyane njye mbarangira n'abantu sinzi nimba
nibyo
bajya basanga contact niyo mpamvu namaze ariko ubu ngo abantu ndangirishwe rya America babonye abantu babo kandi nge uwanje naramubona rero naramvuze numva n'imbere yuko ndatanga nimero ye ariko niyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye
yes wagize neza
cyane antuka ndabemera cyane ndabemera
nibyo koze cyane
cyane mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza
n'imana ibikora
ibikora neza pe musaza wanjye rwose na umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu twagiye dutaha urusoro ngo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
ikiganiro gasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye tuzakomeza ubuta hamwese mwese ababuranye nabanyu n'iyi myaka yabamagana ntimuzacika intege iyo mufatanije n'ijwi rya America udusaro twaburaga turaboneka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
narindi shakishangira cyangwa ngera aho bita gushimpunda ntanga amatangazo n'ikizi yabo biranga niho naje kumva ikiganiro cyanyu amanda kuba bambu yo gushika intege navuga reka nshakisha
kamuha mu mutima kuko bura n'abafite agahinda na kwabara kubona atazi umuntu wamubyaye ngomba kumubera umubyeyi
agasaro